huduma yangu, kwani we unguvu wa umilele.
Siniache Bwana, sinipite, nakuhitaji Yesu maisha yangu. Siniache Bwana,
nitakuinua, nitakapokamilisha, nitakushukuru.